todobaatan iyo sideed jirkan madaxweynihii hore ah ayaa garbaha waxaa u suran xisbiga jamhuuriga rajada ay ka qabaan doorashada bisha Noofembar dhacaysa. Waxaa la filayaa in xisbigiisa ay u cimaamadaan inuu noqdo musharaxa u tartamaya xisbigiisa ee wajahaya dhiggiisa doorasho. Musharax ee xisbiga dimuqraadiga ka socda waa Jo Biden, madaxweynaha waqtigaane. Qaar ka mida 50,000 ee Republicanka ah ayaa kusii qulqulaya xeebaha harada Michigan si ay markaasi ugu dabaaldegaan 4 maalmood ee wax kastaba Trump la duldhigayo oo markaasi ay ku dhantahay khudbadiisa aqbalaada Khamiista. Intaasi ka hor laga yaabay sida ugu dhaqsiyaha badan Isniinta in Trump daah qaado qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya waqti aad u sarreeya oo dedejin kara qaabka ugu dambeeya ee ololihiisa. Misna weli toogashadii Trump ayaa runtii ah sheekada keli ah ee magaalada ka jirta. Inta badan hadalhaynta ku saabsan TV-yada waqtigan sheekooyinka laga sameynayo ayaa waxaa hareeray kadib markii uu dhacay isku daygii dil ee Sabtidii ka dhacay isu soo bixii ka dhacay gobolka Pennsylvania, kaasi oo Trump lagu dhaawacay hal qof oo kale dadkii ka soo qayb galay ahaana uu ku dhintay. Waxaa jiray hadallo ku saabsan in dib loo dhigo shirweynaha, balse Trump ayaa ku adkaystay in bandhigga uu sidiisa sii ahaado asagoo oo wacad ku maray inuu iska caabin ku sameyn doono dhammaan xumaanta. Ma aysan ahayn inaan halkan joogo, ayuu Trump u sheegay jariirada New York Post wareysi uu siiyey asaga oo saarnaa diyaaraddii uu saarnaa Milwaukee. Nasiib ama Ilaahay amarkiis ayay ku ahaatay, weli waan joogaa, ayuu sii raaciyey. Naxdintii ka dhalatay haddaba rabshadii Sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in maskaxdu wafuuda ay dib u qaabayso. Dhammaan indhuhu waxa ay ku sii jeedaan khudbadda aqbalaad ee Trump. Trump ayaa New York Post waxa uu sheegay in uu u diyaariyey khudbaddaasi inay noqoto mid adag oo ka hadlaysa maamulka Biden iyo maamulkiisa fooshaxun, laakiinse waxa uu sheegay in uu dib ka qaabeeyey oo uu iska tuuray taasi asaga oo bedelay kuna bedelay in dadka Mareykanka wax isu keeni karo mideyn kara uu ka hadlo. Kadib markii uu ka badbaaday weerarkii argagaxalahaase, dad badan oo jamhuuriyiinta ah ayaa waxa ay damceen inay ku eedeeyaan in arrintaasi ay sabab u tahay hadallada naceebka ah ee ka dhanka ah Trump ee ka soo horjeeda in ay keento weerarka madaxweynihii hore. Waxaase dhinaca kaleeto waqtigan madaxweynihii hore uu xakameynayaa dareenkiisa si uu markaasi u hubsado dhibcaha guushiisa.